yande joyi e mintaji sappo e joyi min habaruji meɗen e fulfulde ɗe min Aliou Ñalli Abdoulmoumouni yettinta e moɗon. Sembe kibaruji meɗen hannde haalan dow batu ñalaande ittaande ngam miccitaade e Norbert Zongo ɓi leydi Burkina Faso baraɗo. Batu gudu waɗi fotodiri e wakkati mo cuuɗi leydi France bi'i ka en no mbawi hokkitirde François Campaoré tumaɗo nder barol makko. En kalan du faa hannden dow filla denaku leydi waɗugu ko députéɓe leydi bi'i gomnati daara ƴewtina no watta bayla dow laawi duru didde ɓiɗɗam bonɗaku nder leydi Niger. Yewtere meɗen pindinol hannde haalan dow no jannde wona no waɗire toon hikka nder commune Karma région Tilbéri. Jannde nde ni wala no waɗire no hiɗira ngam ɗuuɗal rewɓe janngoɓe heɓe waddaɓe ɓen fuu ngala no dartini. Wagadugu hannden batu ñalaande ittaande ngam miccitaade e Norbert Zongo ɓi leydi Burkina Faso kokko habaru waɗa. Duuɓi lasudu ni ko o wara. Batu ñalaande nde ni waɗi fotodiri e wakkati mo cuuɗi leydi France bi'i ka en no mbawi kokkide laawol François Campaoré tumaɗo nder mayda makko nde wadde yeeso cuuɗi kiite Burkina Faso ngam o ƴame o ƴamtine dow no waɗi 13 lewru décembre hitaande 1918 faa Norbert o wara. Nani ko Germanie biitiw nama ardiɗo ɗerol l'événement mo Burkina Faso wi'i Raylatou Soumana wakkati noddunomo ngam humpitidde himɓe.
Ɓe puɗɗano hannde subaka le yamde jeɗɗi ɓe jehi ɓe ndesoy fuleruji to Agnere Norbert Zongo e bandira makko ɓe o golliditta waraɓe. No woodi kollol fotoji gattegol to nokkure witende bourse de travail ɗam caggal majji no woodi fotoji maɓɓe wakkatino loore kam samduno e maɓɓe koɓe maayi e fa hannde silima kolleteɗo dow golleji ko o waɗi wakkatino gurda makko. Tew bako leydi France ƴami dow ko yaawi François Compaoré wadde hitane ni ngala miɗen kala dow filla ya walla nder mum duuɓi nogay no ko miɗen durwa kiite on yaha yeeso. Miɗen domuno du ilnuɗon ko France halta dow gartilol François Compaoré dey jon o ko filla kiite on ummina deji ɗi no cigilte o hitane.
Kula keɗo du tawa nder sigila batu ñalaande de misali yaadu metta ɓerde miccintinen du ni himɓe ni ko Norbert o walana no tayku ngam ɗum fama no waɗi ko awƴowo loore François Campaoré o wara nder kasu. Dow golle ɗe du Norbert Zongo o tawa ko o wara hikka ita kra tewtewru gaɗagol dow kulle jamani kese caka cukaɓe ummatore leyɗe Niger e leydi Niger e leyɗe takkiɗe. No wona no waɗe toon sukaɓe lasoji naw e 11 suɓaɓe nder leydi en tawa nder tewtewru dun. Ɗum ɗum waddi ko kenga Birgira fini ardiɗo gomnati leydi Niger watti dane e sukaɓe ɓiɓɓe leydi Niger ɓen ɓe duro ko watta ɓe keɓa barjariji ita kara ɗin. Moustapha Mamman Sami waddani en habaru o.
Batu gaɗaɗo taaba e dow tewto ko waɗa no seedi e ko wonno waɗa zender ɗo saabu tewtoɓe capanɗe jeenayi e goo kañum en woni ko winda caggal mum du konda ni no woodi du konda ƴiwamɓe leyɗe yaasin gara naata e tewtol ngol. Ɗum saabi min nodda yaade e moɗon on sukaaɓe ummatorɓe leydi Niger durwo gaɗon anniya sanne ko watta ko tawi keɓon ko wawi heɓede hen enon nder wuuro moɗon saabu en jii tewtol ngol mawni faaleɗe naati nder muɗum. Caggal muɗum min nodda yaade e moɗon ko watta ko tawe kulle ɗe gaɗono hanniri no wooɗiri.
Kenga golle gaɗol beddol tawa a gades fuɗɗa beddol gol duni kiloji mu hemre e jeegom. Golle ɗe du lebbi lasso e joyi kisana o warano campagne basowo jawdi leydi Niger uranium on en dan hokki milliardruji woronje e 3,332,000 e ko deki wi'igol waɗe. Birgira fini ardiɗo gomnati leydi Niger yehi toon agades kenga ngam tabintina ko golle ɗe puɗɗama. Moussa Mamman waddani en habaru um.
Je suis venu voir le redémarrage.
Walana ndarde puɗɗol golle lawol RTA tokkirol Agadez e tolaabi kawrata ingal ɗo. Mi sake domi ndari ko campagne kokkaɗo golle on no ɗon dari e darde fuu heɓa golle ɗen koƴite no woɗiri. Min tikkin kitto du ko watta fadde ceede gollirteɗe ɗen no heɓe golle ɗen gaɗire dow ko yaawi. Woɗi lawol Agadez allitu du puɗɗol golle mum no waɗoyde yaade yeeso hantode hitande nde fuɗɗode lewru janvier duuɓi jinaji ɗiɗi e 19 no horoyto laabi ɗito ko gomnanti duno ɗon ndara no watta fuu ko watta tawe golle mum fuɗɗe kando koye
les relancer rapidement.
leddi Niger sukaaɓe ummatore mum juɗɗe mum enno tawa sanne nder duru domo ladde e jaawe, misali awtaki leɗɗe koccol manaji e buwol nokkuje lamna. Nani ko Sani Ayuba ardiɗo biro sukaaɓe ummatore leydi kokkuɓe koye mum en ngam golle leydi wi'i. Asumano Shinaton Kachowici leydi Polon nder hawrinde COP 24.
C'est que extraordinaire c'est de voir le mouvement de
sukaɓe ummatore gonno gatta ko e mu'en sanne e les duuɓi cakatiɗi ana do filla reenugol laddeji e jaaye kulle ko nandi e muɗum. Woodi du konda hitande fuu sukaɓe ummatore ɓe jahanno ɓeydo yaade nder majju noon min gaɗino battu nayaɓo dow filla ko dartu duggol e mbayltagol mbakaji pelle goɗɗen ɗon waɗa dow filla ko darto reenugol laddeji e jaaye e les nokkuji meɗen ton endan. Si en kooƴi no woodi dental JNDR no wadda ballaga mum sanne artila beri wano fedde gonno wi'e bon feere wonana no golla ngam batte moƴƴintinde wamde no woni hadde wurto no wi'e feeri feeri. Hande sa ƴeewi ɗa tan leɗɗe gaɗi fa woɗi caggal mum du konda ni pelle goɗɗe min joƴƴininde lekkoliji ngam batte Allah e waddude ballaga mum yaha
yesso.
Depiteɓe leydi Niger ƴami kenga gomnati daara watta bayla dow laabi duruwi didde ɓiɓɓe ɗam bonɗakuder leydi Niger e denol himɓe are mum en. Député Isaka Manzo tawaɗo nder fedde députéɓe kawjiɓe filla denaku leydi wi'i ko kan en no godi laabi ƴewtinade no waɗe nder filla domol leydi, misali noddude ministre ƴama yehude tuntowade himɓe e jiilade nder nokkuje ɗen. Habibou Garba waddani en habaru.
Nous appelons les autorités vraiment à une grande
noddangal min gomi ndin gaɗa yaade e gomnati o endan dow filla konu wongu e le leydi ndi hannde joni noon bawɗe amin ɗe endan yurtana hara wakkati gomin nodda ɓe min ƴantino maɗu konɗan min jaaɓa fa e le nokkuɗe min ƴeewano ɗum ɗin yaara. Woodi minin godi bawɗe du konɗan ko jukkoto bofuɗo laawol. Min mi député noon gonɗo le parti ɗi ngala e laamu min wala bawɗe e le suudu sawara no enɗan wadde hunde fuu sewona tan jokka e waɗa noddangal yaade e député bandiraɓe am e ɓurɓe ɗudde le assemblé o endan e durwa kwaja filla ndenangu endan no woɗiri heɓa mosolo heɓe.
C'est une question nationale.
Ummade leydi mum yaade leyɗe tubakoɓe laawol jawdi na gaɗol gacce ɗum woni sembe haalaji hawrine de fedde jinganore hakke ummotoɓe leyɗe mum en no jaaha leyɗe tubakoɓe gaɗi ɗo waɗi ɗo kenga ñamay 18 lewru décembre dubatu ñalane ittane nder leyɗe duniyaru gam jinganade himɓeɓe watte. Munkayla Haruna janguinowo université ñamay no o holli du ko ummade leydi mum yaade leyɗe tubakoɓe ɗum waɗa kana gacce ɗum ɗum waddi ko leyɗe yasin kewɗe naati nder duru haɗude himɓe ummade leyɗe mum e jaaha leyɗe tubakoɓe. Moutari Mouhamadou waddani en habaru.
Nous avons une criminalisation des migrants et de la migration.
Dilwan ɗum ɗum endan ni hunnon ko tukana sanne e nder haalaji jogaɓe kay ngal lawol politique woɗi fande le cuuɗi kokol habaruji gollal ngal e hoore mum himɓe gollal ngal fof no tukana no hirñana caggal mum du konnani wakkati fo ɓe miija hono dilwan ɓe so immeke fa jaaha tokkirta le sahel ɗo endan fa heɓa yaaha le tubakoɓe nden so ɓe jiya fu mijotake nane ɓe jatana hono Libye kañum Algérie ni endan. Ɗum wonno ɓillugol dilwan ɓe endan kañum e hirñande dillude ndu endan e nder majjum woɓɓe du konno no tewta heɓde kulle muɗum en dako
un certain nombre d'intervention.
Sukaɓe tato ɓiɓɓe leydi Niger o yi'en fedde hawjine filla ummotoɓe leyɗe mum en fa leyɗe tubakoɓe barji silmaji mum en ton nder fijo kollol silmaji dow filla ummade leydi mum yaade leyɗe tubakoɓe. Abdoul Rachid Amadou Maiga Sanda goto nder mabɓe keɓuɗo nokkure tataɓere den no jangowo noon dow fina tawaji himɓe silma makko indiraɗo ampoule magique silma mintaji joyi noon. Nani ko o wi'i Rukayatu Abdourahmane subaka o gam famtinde himɓe
ɗum tawa kenana e wadde silma ko watta mintaji ɗiɗi ma joyi dow filla nimɓe dillamɓe leyɗe e koɓe ketto caka balɗe ɗiɗi ngane ɓe tirtinanami e gollidide e ampoule silma mo gammi o wiita kenana ampoule kayɗiniɗo mi waɗana to suka jokkolle roni ampoule kayɗiniɗo e aranɓe muɗum ko ndeni imo haaja goɗɗum fuu ampoule on o ƴamata ɗum waɗi ko ƴami ampoule on sako sa'a makko leyɗe europe wonina ley africa ko ƴami pool on wimo sa'a makko wonana le afrique illuɗon silma on nilliddete ley leyɗe duniyaru wakkati fijo kollol silmaji e nder nokkuje pelle leyɗe duniyaru kawjiɗe dillamɓe leyɗe ɓen ɓe ƴeewamo
zinaria silma ramatou kete suɓama nder silmaji yahanɗi tefo barjari silmaji ɗemle ɗe kalata englere de leydi états-unis. Silma o duni Fati Hassan ɓi leydi Niger woni no hawji goynaki makko o wi'i duni ko no waɗo sanne silma leydi Niger o suɓe lasoy ɗiɗi lewru janvier nder silmaji joyi lobbi cuɓoyteɗi o wi'i du fa handen ko no waɗo silma o heɓa barjari mawni din. Nani ko Fati Hassan o wi'i Rafika Tahiru wakkati noddunoomo e téléphone.
Kamin ɗo andi golleji ñamoji ceede sanne no, ngammi ko wala sigila ko tawe nimɓe mballitimo. Ɗon ne adimi e wadde ittol ceede dow Facebook e ko wiyete Twitter ɗum. Ƴamumi sakko mo woodi sigila ko nangantamo, o wi kan o wala ba ko leydi Niger no leydi noon teddinori Silma Sanne e to Silma watte. Silma inditiraɗo lefol zinaria o, no woodi sa'a ngam Silma no ceeduɗo e Silmaji ɗito fuu ko waɗa nder ɗemle leyɗe janane. Miɗo mila du ɗum ɗo no waɗan ko Ramatu Keita o heɓa wadde kasin kulle keyɗe. Miɗo sikka hunde noon ko woɗani nimɓe fuu.
Rafika Attaher waddi habaru um.
Kettine sigilaji studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru dow Facebook studio Kalangu.
Facebook studio Kalangu.
No wala kam sanne miɗo feccide ɗum. Hikka ni jande nder commune Karma région Tilbéri laƴinama sanne ngam ɗuɗal warɓe janginoɓe ɓen fuu umminama rewɓe dum gadda no kuje maɓɓe. Rewɓe waddaɓe ɓe du ñamay dawoyta gara jangina. Ɗum du woni no laƴina jande nden hano no ardiɗo biroji kojas Karma haaliri ɗum. Abdoulaye Ayouba indirteɗo Abdou May Guida kan yehi kam Balkisa Tahiru yehi yewtidoyi.
L'écoliji leydi Karma no tawda sadoro ma sanne Alla e worbe janginonobe tombe fu ittama rewbe won ko watta nokkuje mabbe rewbe du kondan ngala na ngara janginongol sabo hew mabbe fu wonana jondede le wuro ñemey nokkuje gondu kondan wala janginobe feyser. Abdoulaye Ayouba anditirtedo Addu May Guida horejo fedde hawjinde l'écoliji leydi Karma wietende Kojes.
Se gonga handen o l'école wala no cubini janginoɓe worɓe ɓen fuu umminama rewɓe kan en min gaddana ɗuɗal mabɓe du fuu witana yata nder ladde jangina. Ɓe ngala worɓe ko yata nder ladde du joɗonoɓe. No woodi l'écoleji kanɗi tawrede janginoɓe joyo ma jeego nokkugo daye goto tan tawta
on kollowi hooreɓe jande ɓen fi onna
zan kan seedisi
illu komin nani ko wiya janginoɓe worɓe amin ɓen fuu umminama min calaki garki rewɓe ɓe amma min ƴami min gaddane woɓe joɗade nder nokkugu jangina. Ɓiya awota joɗade ley ladde jangina sayde mbaloyɗa ñamey dawa gara jangina no watta ko gara nde jiɗɗa
to ɗum woni saɗormaji ko ɗum ɗo du konna wonno wadda ley lekkoliji commune mo Karma o
nder lokkoloji hemre e nogay e jeegom worɓe dawranta ɓurta nogay ko riɗi ɗin fuu rewɓe kan goni no dawrano ɗum. Debbo du wawta dawrande bandu debbo
to asinege may
ɗe laabi won ko koƴuɗon ko watta ko jangino rewɓeɓe enda ɓe gara
egine présent
min mbi mawɓe kojes ɓe dawi fini fuu ɓe jaha nder lokkoloji ɗin ƴamde dawrano lokkol on sako janginogo oye woni wala no wara ɓe gala gara on ɓe kalanamin. Minen du min kalana jamiro on nder wuro mane o jangino mane ma directeur lokkol mane wakkati o warta lokkol
kon constable
no dagal hegal gatta no watta ko tawe l'école leydi Karma heɓanama mosola yaadu yesso
e hinojini boy
horeɓe ɓe muña miɗen jiiɗi golloɓe amma wona rewɓe bolɓe min kaja gam ɓe gollata. Duuɓi ɗi fuu ko janginoɓe rewɓe e worɓe no kawri min boytoraki farfilla janginoɓe amma ko worɓe ɓen dillida gollal ngal wala no yara no min jiɗiri. Ɓe gatta loore e jonde janginoɓe ɓe tawi ndeni ɓe umminama sangare mum loore no yaranɓe nder jipporɗe mabɓe
ko dannan zumbaɗo.
Bandiraɓe tiniɓe kokkol habaruji meɗen e fulfulde dow yewtere meɗen dow pindinol dow no jande wona no waɗa hitane hikkade nder région Tilbéri to nder commune Karma. Kokkol habaruji meɗen e fulfulde hantete sey accen to Mama Ada warta tina e moɗon habaruji e hawsankore. Assalamu aleykum.
Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji ko
ñande fuu dow studio Kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio Kalangu yaadu leydi Niger.